make its material, baby.
Na mara kwanza nilikuzimia, nikaona ngoja kwanza kabla kusifia, nikuweke mbali na maneno kusikia. Lazima nitafanya kitu nikuguse hisia, na tuna muda kupretend. Napenda ulivyo mkweli na ni understanding. Wengine kutwa kucha ni maguchi na fendi, sometimes natamani la wengine wapendi. Natayarisha koma na unavyonata, viuno tunavyokata, nini wanaokufuata, they really don't matter. So pull up in the Benz, I'm true Malino Renz, na leo ni mtoto wako nifanye najue mapenzi. You know tulivyokutana ni kama nani, you know mawazo lisha nijaza kichwani. You know kutaka kujua niko na nani, nomba tu manani ya kutunze ni kweke ndani. If you with it,
let me be your woman, let me be your woman, let me be your woman, let me be your woman. Your love is a good thing, unipe zaidi sijisiki. Shika na jisi like ta-da-da-da-da.